sibonyeze hili pini kachao tatubwa mbali.
Hodi 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 dana hip hop sasa bisimani mtoto arusha ndona misha. Hodi 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 dana hip hop sasa bisimani mtoto arusha ndona misha. Hodi
say hodi 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 dana hip hop sasa basi chi mtoto mtoni ndona misha. Hodi 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 dana hip hop sasa basi chi mtoto mtoni ndona misha. Hodi wanajifanya wanajeshi bona mna ama kambi macho mbele kwenye mziki kwa sababu ya chambi. So muda wa chereko bali muda wa maombi. So wakati wa mavampire wala wa mazombi. Isia zangu za mziki tofauti na wao. Nina waza biashara ya faida na mafao. Utaka beef na mimi kawage wazazi wako. Na wakata kilimi na wakata maini. Nasihirisha kwamba uwezi beef na mimi. Nasihirisha kwamba uwezi beef na mimi. Nilisha weku eti kata kifo na uhai. Kwani nani anabisha ni mtoe ni shai.
Hodi 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 dana hip hop sasa. Bisimani mtoto arusha ndona misha. Hodi 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 dana hip hop sasa. Bisimani mtoto arusha ndona misha. Hodi
say hodi 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 dana hip hop sasa. Basi chi mtoto mtoni ndona misha. Hodi 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 dana hip hop sasa. Basi chi mtoto mtoni ndona misha. Hodi
nimechani kama kacha mi hip hop kama rapture. Yenuka misha kacho yavutiwa misha data. Na kuchanganya kama karata mi popo we bata natwa kala sina rara rap. Shawateli, mkazana wakijeli. Na mshukuru mwenyezi kanijalia kanipa pumzi na upoteza shenzi. Na fly misili ya inzi remsi zangu tenzi. Na mwenyeza swapi pumzi. Check wanajikweza kifaza kina nalama. Na chonena kina mana remsi za wazina yana. Haides megongana beef wa mekeana. Matuso metukanana. Na leo mina wakanya mdogo wa umbo mkubwa umri mbele jao. Mige huri hapa kazi kaza vuti. Mochi mochi na wazibiti jia. Mochi mochi na wazibiti jia. Wanaotapika ni wala sio na jala. Maskini chumvi, sifa sina mchuzini. Na wakilisha toka pande za mtoni. Ninapofanya hip-hop lazima kwa makini. Ninatetea aki na kondoa umaskini. Uchumi unafifia yatima wanaongezeka. Tiki siko la uchumi ya minda ni agarikia. Hodi 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 dana hip-hop sasa. Bisimani mtoto arusha ndona misha. Hodi 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 dana hip-hop sasa. Bisimani mtoto arusha ndona misha. Hodi
Yeah, only one.